Won fala mgania ne kama mngari kwa list juu ya Ferrari yeah. Ana degree au ni journalist tu juu analyst. Nasikia
nasikia wakiuliza ule boy wetu alienda wapi amepotea kazi ile mbegu watu walipanda na kanyari yeah.
Na nasikia inasemekana hati rap zangu kamna mkazu na ila utamia rege mama maudinari wananikubali na ato hati hati hawezi kana kwa wale upenda sauti yangu na iko wale usengenyana mama mama kijana wako amepotea ni makio tuye anatoba huku ndugu zake wakiendelea mwenye zipekea neza muko kimaisha melege inga watoni ya kitobo bado tuwazidi kumuombe amina. Sio ya ofisi yeah. Sina njana juwa mpishi sija yeah. Ifanya kazi ya ofisi sija no. Ilala kazi ja dishi sija no. Rap kitu kato kwa usiksi hivi oh. Trust me siyezi rush me miata niache mziki miaka hamsini nkirudi bado na wakrash nyenye niko fast me nani ya party na nguo rasmi tumepigwa pasi hapo katikati napiga mic check juu niko party na niko night shift nikuwa busy siku anajificha clearly you rappers missed your teacher vitu mnandika zinachuma picha nkiwisingi hata kuwafundisha sauti nasikiani.
Don't waste your time wishing you're too proud, my baby. Too proud to wish they had an easy way out. Let times get tough so they remember you're a blessing. When life is good, they won't forget to say ooh, 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 ooh.
Nilizwa mbona niliacha mziki ati nilikuwa mkali juu ya mic na namisiwa na mashabiki. Niliacha game mapema ata kabla refa atapiga firimbi bila kwa heri ati walistukia tu kuna klepto moja imbi. Samahani nimepotea shukrani kwa wale wamenifikiria hizo miaka zote nimekuwa missing lakini kwa kitu hamjaniambia. Kaa ningebaki bado ungekuwa na taki ya kusikia nikiwaimbia ama by saa ingekuwa mnanifanya vile mnafanya mapayonia. Story kwa media ati nimetapa niko juu ya madawa na hangaika shoni uta mali mbada ade buka muka tenraise ya mnaita. It's not that serious rap ni hobby bila mziki bado na manga inge kwa kalia singe kwa nalia kusikia tinaita night Nairobi biambia ni ukama siji feel sana weni mgeni sikia kwanza tunakupenda ukikakata choka na wewe hivyo ndo kuenda minule mgeni alika siku mbili tu siku kaa siku mingi ni kwa tena fasi ya kuchoka na mimi.
So now you know
Shinsky.
So now you know
Bitch, yeah,
so now you know.